Exclusive Pigo Out The Call
Program Yaris Pigo Out The Call Program Yaris Pigo Out The
Call.
Action speaks louder than Wede.
Each time we conga Milano, na ipele shabanka ke sentensi. Andunga na kumona, kula njimi kila mano. Ngore ndoresha, na tumenso utuabuta. Utuabuta, kana umpa voice yo venda tampa feno kuimba.
Na kutemwa kwati ni ufoni iliako pakule keresha tukwele chuni. Ekwesha, ukumbo na kankuni. Ichuni na chilala ndiapo ninguni. Na dasha pari fintu mumpanga. Ichibi mbichi ndire mumpanga. So ye na ma ni mpanga po. Ngari ashidi ya mashani ni ndia ndiapo. You are my only one. You are my only one. Nalire kukufuwae nengeche shimbi. Umulandu na iwe wo ai shimbi. Siri ya wamfuikiri umulandu na iwe. My way, my way. Nga ule nengena mpena kwate ni mbushi pachimena. Matala ya yeah. Kawa kufuwa puna na example ka.
Each time we konga Milano na ipele shabanka ke sentensi. Andunga na kumona kula njimi kila mano. Ngore ndoresha dokumenso utuwa buta. Utuwa buta. Kana umpa voice yo venda tampa feno kuimba.
Kishiniko mwendo wa muno rejaro chimbi.
Sometimes you look like a chichi, some man who may be chichi. Le kangu san samushe, e punch tata ilapwa. Putina temano kukakwa, ukuchilo kona ule chite mui kwa chesichi. Labu ya chinka, isano kwa vula kwenegela. Chite mui konga Milano, na ipele shabanka ke sentensi. Atungana kumona, kula njimi kila mano. Ngore ndoresha, na tumenso utuabuta. Utuabuta, na umpa voice yo venda tampa feno kuimba. True love, tekupenda madezi mwapusa na puchite mwiko. True love, tekupenda madezi mwuma na puchite mwiko. True love, tekupenda madezi mwa api mwuchite mwiko. Kituwa koshe chite mwiko.
Wake up.
Maselati, I see you. Program ya rishipi kwa karo branda kukosa fishi.
Maselati,
managers only Max Mavis, Nicolas C. Super killer savage.
TikTok.com.